You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
Beautiful people, how we get down. It's time to show the beautiful people how we get down. Ijoya, ha, Ijoya, 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 Awaman Ijoya, 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 Awaman Ijoya. One better get alone, Ijoya. One team better get alone, the flow. They show la, lonely Joe, say, Baba, they show the world. Show you eat on. So when it moves, it's on so much, bro. Awala ni jo, awala ni flow. Lyric story gongo, lyric story gongo. Oro lori gongo, ito lori gongo. Shola lori gongo, awala lori gongo. Lori gongo, ijo lori gongo. Ijoya, ijoya, ijoya. Everybody come, they holla. Enjoy it if I want holla. Shake your ass, shoot your tire. We're MC gun, they on fire. Oh yeah, baby, fire. Oh yeah, boy, on fire. We provide a wickedest show. Can't nobody knock this flow. As the flavor rise, I'm so. Now different guys, they go. Hip hop, afro. Kala kuta, eh. We provide a wickedest show. Now different guys, they go. Shayo, it's a DK, Wamu Jojo, Boy, this shallow duo, I can tweet, oh, Jamu Jojo, Maji, Tide, Repetition, Ati, they all necessary. Give me a fashion, see you wash it. One bit of great alone, Joe, one soon bit of great alone, you flow, they show la loni, Joe, they show la loni flow. Lyric story, Congo, lyric story, Congo, Lori Congo, it's all Lori Congo, show la Lori Congo.
We on the dance.
Awala ni jo.
Trust us.
Awala ni jo.
We on this dance.
Awala ni jo.
Now we get some.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Yeah. And the east to the west. The African music mix plays only the best right here on The Voice of America.
The music, all the music, non-stop on the African Music Mix.
In African music from throughout the continent. The African Music Mix on the Voice of America.
Toricho nacho kilido yesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji sikiliza yetu mistari kahojelo alibaji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji Toricho nacho kilido yesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji Uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji Na haki nikijuliza majibu baro negiza Labda kuzuke mjiza kubadili hizo fikra Zandoto na hurufu au wazila ndo vipofu
kamili kuwa batili hizo ni njama potofu hakika maji wa baridi akiwa ndana jokofu nami napima pembe panapo mstari mnyoofu sitaki kula mifupa nataka kula binofu au niweke tenzi nyepesi uelevu uwe mwepesi nipate kiokos na nasulizi hii fasili niondokane na giza nikaziwe mwanga wa kandili umize kichwa MC sijionekane batili shika mic kwa dili au tue hongo kwa siri hip hop tuwe na kisi tuonekana simsafiri na sto isikata maa kweje rap tuwe kinadhiri kujeshe kipaji kabiri na ndipo watapokiri
Kilinionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumjisha taji sikiliza yetu mistari kaojelewa kipaji uni uwezo wetu ndugu mola domtoaji tolicho nacho kilinionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumjisha taji sikiliza yetu mistari kaojelewa kipaji uni uwezo wetu ndugu mola domtoaji fanya kwenda mlama kama jahazi lisha zama fungua jicho la tatu rekebisha mboni sasa tazama kipi kionacho au umesahau siri za zama usipoziba ufa utakuja jenga ukuta na mahute kimbili mali popote takukuta israeli atapokushika kika hapo tofurukuta unifando list wa hip hop ndani ya bongo na fresh ta kidogo wasaniku tupia na madongo au whenever umeshahisha na ufahamu katika bongo marafiki wanafiki bado naleta kiti manyongo wachezi tracks za mzao eti paka pe hongo wapi nakwenda jamani kumbukeni tulipotoka kweli alikuwepo na sasa yupo bado anafoka tazidi kuropoka na kemia wop hata choka japo mambo yake kwa sasa yapo kimshezali wengi walikata tamaa kwa kuona fani hii hatari alipiga moja conduct test zari kime tali wenye vipaji wa shiki na fast wazugaji wakae mbali yeah katita maa kwenye rap kweka na giri kuonyesha kipaji kamili na ndipo watapokiri tolicho nacho kilini onyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumjisha taji sikiliza yetu mistari kama ujelewa kipaji uniwezo wetu ndugu mola domtoaji tolicho nacho kilini onyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumjisha taji sikiliza yetu mistari kama ujelewa kipaji uniwezo wetu ndugu mola domtoaji bongo kwa sasa nani anastahili kuvishwa taji Aitwe mfano mabongo kwa konyesha chake kipaji Mbunifu wa tenz wa toksio sikutaraji Konyesha upeo wakili hadhira simone mzugaji Wapo wenge unye uwezo lakini wanakosa mitaji Dito chanzo kikubwa kina choficha vya vipaji Walio juu kwa kweli wengi wao ni wazugaji Wachacho batishagi moja moja mwana vipaji Kwa hali kama hii platinum mbongo tustaraji Na kuna testa ili vyo vyote kuvishwa taji Sikumbazo na shangwe na kelele za wataza maji Ubunifu wa tenz na seli ndizo znazo jaji Sweke mbele kipato mkaza ni grab kuna raji Rap ni wito, wala his fan ya pito Darasa rao shahuli, shahuli ya dhira pasipo malipo Wewe ni msanii, jicho la tatu katika jamii Kufundisha kinadharia kima tendo kama nabii Na rap takubaliwa tukenda kwa style hii Ila tusikate tamaa kwenye rap tuwe kinadhiri Kuonyesha kipaji kamili na ndipo watapokiri
On record, Amit aka Mentor Wakilisha kweli, kweli, Solomoni Onyesha kipaji,
Tolicho nacho kilini onyesha kipaji Wafanya wazugaji wendajo kumjisha taji Sikiliza yetu mistari kama ujelewa kipaji Uniwezo wetu ndugu mola domtoaji Tolicho nacho kilini onyesha kipaji Wafanya wazugaji wendajo kumjisha taji Sikiliza yetu mistari kama ujelewa kipaji Uniwezo wetu ndugu mola domtoaji
Claire with your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
BA Production. Abubakar Aji number one. Tropic RTV.
Diatizo, ay que diatizo, baba o, doni ala inga diatizo tie.
Oh oh oh, ina e. Oh oh oh, democracia, droit de la mer. Oh oh oh, ina e.
Adu azo, kwelege oko, dia muna ala ne koko.
Oh, 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 oh,
Décoration. Kiongo Patrice.
All aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Papa Paul Mvuba, le vieux Lucien et Bata Orion Oil, Boss Okito Panda Chala Lukapa, le vieux Sylvain Goma Butler, Jean-Serge Zita.
Na bongi fina konalo pangoya bolimo, na zovanda na tiba fenêtre na ba porte, peinture na ba caro, be vitre na ba lustre. Kanazo fukela na ibakate, kena motema moto kuma moto bakate.
Eric Mandala, Willy Mandala,
motema e ponaki yo lelo, lobiye koki yo boya yo, elinga mosusu mama, yebana motema moto kuma moto bakate.
Docteur Togo Alphonse à l'infini.
Yebana moto kina yonde okoli alipa. Mais pendant la souffrance de ton cœur, je serai toujours là pour toi. Babotanga ponayo.
Viki Poutou, Zamba Salanga ponayo. Gaïtan.
Nazonyo komoué, bolingo nezonyo kolombaï. Souci à bolingo et liki à moto et bisique. A kokota paradis jamais. Ata sameli ndenge nye, ata boneli ndenge nini. Soso bangaka moto te, po abatela ya yeba pusan. Mawesili singa yisoni ya kola kisana bato, kena fuka melaka yo. Ata penze kisele ki, mote asora kontinu ya kakote ya ye. Poli foute za yanza me,
Godwill le pétrolier à 10 mètres supérieur, Mami Massimo. Mavoto Gwemani, Papa Moïse Alafou, Richard Kabala et Yves Mboy, le club. Tadi ya nenet samuzu
libele ya mama ekipaka kitoko to mabe ya mwana teo na lingo songela kosolisa na kaya mpama.
Playing music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Yeah, baby, touch me, baby. adolezi kanipanda ikakubiki kwenye basta yei tukaingia kampo ikasema na kupenda ukasema unasoma Taka jobo downtown tuka patana tao you are looking very sexy tuka washaka vojo ukawa tipsy kidogo ukasema unanipenda na uwezi kuniacha tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
You're listening to the African Music Mix right here on The Voice of America.
America's news are now at the tip of your fingers. Find everything at www.voaafrica.com, the trusted source for news and information.
Ausa, Ausa.
Walai le dia falai matale mo wanga lai lati spari. Dia farre mama mo wanga lati no towa ikorte tozodi. Rima mo wanga la biafra. Dia farre mama mo wanga lati no towa tweke kozodi.
Adil Bayero, les amito du Nord. Le
Soubato,
Aladji Abo,
Soubato,
Sodajo.
Sodajo. Sodajo. Sodajo.
Sodajo.
Sodajo.
Yo wa.
Le wa jo.
Bijima.
Ajana Haman.
Sodajo.
Bijima.
Muhammadu Abaka.
Le wa jo. Bijima.
Aikole Daisala.
Sodajo. Bijima.
Oniva.
Sodajo.
Matuani.
Sodajo.
Yeah.